studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Alal bare sappo jeɗɗi lewru mars jeena yamɗe ƴaɓɓiri maslimaji sappo nokku noddirteɗo ɗum woni lele hoy fa jottoyoɗa toɓe noddirte sika kañe e laamu an songo wolitinde wiide maggal paɗe sappo ɗiɗon keddiki sappo e goho noon ɓe kollitiri wiide keddiki ley hen sappo e nayo kañe goni barmu ley hen jattono woni nawniɓe sanne sappo e goho woni ɓe jiitaka fa hannden mobilaji mabɓe tati bonnama toon ɗum woni tunamoɓe caami hakkunde lele hoy kañe e tessita laamu o holliti wiɗɗeteno gonde yaltinede ñalawma hande ko nayiri banggal wayltinde ɗati politique kañe e nuyɗe sériyaji ɗi le leydi meɗen ndi le majjo guɓe noddirtoɗe ɗum woni kaldal e kawral ngal guɓe cinñiɗe ngal ɗo kaldal e kawral fa yetto pelle société civile en fof an domta e ɗiɗo golleji teddade ñaw coronavirus o no wori lengal luure kayide tawede wiide ñaw o anto fof ko heewi e jamare nde ka wonda e nangude ɗiɗo ɗati noon dogotoro e wonɓe toon ɓe kollitiri wiide ɗi won sembe kabaruji ɗi min jogui noon ɗo ɓeetani ɗi bisimilla moɗon e heɗa maggal paɗe sappo e goho keddiki ley hen sappo e nayyon barmi ley hen jattonɓe nawniki sanne jatton woɓɓe ɗum woni sappo e goho woɓɓe kasen du kañi on goni majjuɓe ɓe jiitaka fa hannden ngal gaddara tuna gaɗa ɗo ɗum woni hecci keñe fewde mabɓe hakkunde nokku noddirteɗe lele hoye kañi e tessita guɓe gonɗe toon ɗe kañi en golli ɗiɗo golleji han gonno dow moto ngaji kañi e dow mobile ɗiɓe noddirta pickup ɗi hollitan wede guɓe gaɗɗe ɗiɗo bonadayidu yimɓele muɗen jaɗɗom ka jiyama toon ɓe jeehi ɓe joppitte uji ɓeɗo yimɓele armiano wondi e wadde toon immadaraji muɗum en garan wirfita dow ɗiɗo kabaruji solanɗo jaɓile kikkiɗa ko hollitindiɗɗate no gonde yaltinede ñalawma hande ko nayiri banggal wayltinde politique leydi meɗen ndi fa yetto e nuyɗe sériyaji ɗi le majjuno guɓe noddirtoɗe ɗum woni kaldal e kawral le leydi meɗen ndi cinñiɗe kaldal e kawral alansiri ngal kolliti wiide wattu joni o ko nayiri banggal tabade kaldal e kawral ngal ɗum hani huccinede hoore kanje pelle société civile gonɗe le leydi meɗen ndi ɗo kolliti wiide an jeeli jamare nde fof watta lehen koyɗe muɗen fa keɓen famtare keɗɗen Aly Cissé e Mamadou Sama Sékou
ewi horojo fedde AJICAD ndeɗo gollirde ne wawi jaati latade huccangol hoore ƴewtagol so ni politinkoɓe jogori ɗum aniya lobbo pelle leydi ndi ɗum jogoro ɗum sooboy ka noon Adam Dikko holliti wiide yargol yesso ndeɗo gollirde yata fe caggal huccangol hoore ɓiɓɓe leydi ndi hertagol heeƴo golle faccitinago no woɗiri
miɗe milni so ɗiɗo ɗati homo fuu nangiri ɗum sawɓe hakkille gonɗo caggal o ni woni wadde immadaraji mawɗi fami ƴewto dewte kanɗe ƴewtereɗe miɗe milni oɗo golle ana wawi naɓɓude me ɗati nafoji sanne lebbi sappo e ɗiɗi keddiɗi miɗe mbawi ƴewtade ɗiɗo ɗati fuu mi landina woteji laaɓuɗi jaɓanaɗi mo homo fuu wawi tawede e muɗum ndum
ewi pelle guɓal plateforme joɗingol lo ndeɗo gollilre hunde moƴinde sanne banggal nafaga ƴewtagol dontagol ngol nono ko noon ɗum wonande mohammed el mahlud ramadan keƴaɗo haala sima ewi makko imadara ndeɗo gollirde matete no fewiri e ley golleji takkur jaam e dewral ndu
e juuɗe amen mine fedde semane hunde nafoore sanne joƴinde fedde garonde ƴewtade dewte saria leydi ndi ƴewtade kaddi gattanoɗo hakkunde région ngaji ɗi kañe ko nande muɗum ɗiɗo ɗati fuu ana ɓili e kaldal kawral cina
micciten wiide ƴewtagol ngol no fawi dow nugal sariyaji kuɓeje leydi ndi sifa wote e ko nande mum en
ɗiɗo kabaruji foɗo mba hebde dow berne amen ande kañe page facebook e compte twitter studio Tamani ƴewte yalla hono yimɓele torraɓe kan tottirede haqqeji muɗen yalla jaam e deƴerano duumo le leydi ndi ɗum sisile mo fedde ndeɓe noddir cvgr suuɓi wakkati ndeɓe gonno e wadde batu mabɓe onde le oɗo batu yimɓele ɓe iwri le leydi ndi woɓɓe do iwri le caggal leydi ndi le balɗiɗi ɓe garaɓe tottidira dow hen hakkillaji no oɗo golle wori fa keɓen famtata keɓɗen Mamadou Sama Sékou e Aly Cissé
le wi laamiɗo fedde noddirteno commission vérité justice réconciliation cvgr Ousmane Oumarou Sidy Bé jiidalngal anniya muɗum woni ittande ɗati wakkanne jawɗi yimɓele ɓe tordaji hewti
min notorto hakkillaji dunke en leyɗe goɗɗe yalla huccande hoore telaji ɗi min keeɓi e ley ɓatti daɓireji yoɓude yimɓele keɓɓe torraɓe yalla ƴewtude jaam e dewral le leydi ndi hono jaam e dewral hewta e ley leyɗe keɓɓe tinnaji caggal basiji luɓɓuɗi
le wi ministre kumaniɗo dewral le leydi amen ndi dewral laaɓungal wawa heɓede so waɗa saria o sare no haniri kanko colonel ismail wage o ɓeydi hen kasen wiide wakkande kalsi garo fa juine o nafa muɗum ana mawni sanne
yalla mine kewta jaam aɗa hani gattane hakkillo sanne ujunaji ujunaji yimɓele keɓe torra yalla e mbawa joɓede imadara laamukoɓe transition banggal yuɓugol yimɓe torraɓeɓe e ley tiallaji leydi mali ndi banggal dabareji saria e politikaku ne hani jaati yawtude pellital ɓuuri foof banggal gouvernement
misitoɗen wiide ana ɓuuri yimɓele ujunaji nogay moyitiɓe yimbe le fedde CVGR ne le wi fedde ne totude beedo yimbe le hakkingaaji mu en won dati de haani jokkude yimbe la jibbe saria sareno haaniri ana waawi kam en tuugaade do fedde no dirteede avocat sans frontière no holitiri wiide fedde CVGR ne
dum won le lamu kayo idum le nokkule do nyaw coronavirus o buri fu yed le leedi meedin di ko yata himbe le temed jaddom o do nyaw yaa e mudu en do e tawere fu jamara wonde tonde wiama be dewata wattu jono dati biyaade fa nyaw coronavirus o rentire kanko juliet kilubali o kanko nelal amen faato kayto kedden ko mebi do hen do faccitaango ali sisse e mamadou samaseku
to kayto no kake lotirde juude naye le nokkuji furbaadi fuf gorongol maskudun yo wajibi ka ele lumoji e nokkuji furbaaji gudidi kay wana fe no wurri su yo be na tauru jati nyaw ona wodi hakika wobe kay fa hande jabanay dum
jobe wago kodi
woyindal konti be wire so a watti maske o kidum wawi putinde hinerama nene min jangay dum sabi so min ngana koli be nyaw de duho alla wodintina mo fu o do nyaw de holi nyaw be narda alla wodintina mo mo fu miden jogi maske an o juudi miden koli nyaw o mi teddina tabreji koli ta didi min kam hola ki fay seeda o do nyaw o nyaw mo yimbe mu imi
ardi be cellal be hulti wide dum do batte adadu nyobobe buutige sanne le ngalurende kadana chek amurti antrawari kanko ni horejo gollira cellal lamukay
hande ko heewi yimbe be fu heedini tiagal dabreji kolita sabi adadu yimbe be nyaw covid 19 o nangi ana wundi buutade ngami de gondi e yimbelle juccinobe kabaruji yalla ana beida juccinde kabaruji de gondi di fabi martina kumpa jamande yalla yimbe be ana heba waytide ne suji mu en
ardi be cellal be kokita yural dun wiide jodo halaji na di wadede yalla huncende hore fesagol yimbe le burbe fuf hoyfude
kabaruji nyaw coronavirus le leedi meedi ndi kenya sappo jeegom lewru mars itande 2021 be kollitiwdi yimbe le chapande jettom en jeyon o do nyaw yaa e muuden sappo en jeyon kanyon goni santanaabe an hollitiwdi hebbe nyaw o le leedi meedi ndi yimbe le ujnaaje jeenoyom e sappo en jettom santanaabe yimbe le ujnaaje jeegom e temed jeyom e noga en jeegom heddibe lembe yimbe le temed tata e chapande jeegom e nayon kedde kabaruji meeden coronavirus
Sijo
tamani. Min joti on sane hedade hejamen acci covid. Landi min garta wadde bete handen andam be kabaru challal le leedi ndi njoyo garta jabaade dido landi.
Bitu la borna de kaski goto do moto taxi ngaydi mi bomata di ana wawi lata di sababu wayti de neddo nyaw covid 19 wana so neddo mo nyaw covid 19 o woni mum borna he kaski moto so neddo goddo bami kaski goto o watti hore mum wajibi nyaw o wayti to e mako ko hani wadede ni woni wattu fu soccude kaski o gel hydroalcoolique fadama borna dem
ko dum fu waaw hebde neddo hulta do na jogi nyaw o tawene wona gonga hulta ban jogi nyaw o tawe wala ma dum hulta be ngala nyaw o tawe e na jogi gonga hale kabaru be do yimbe le wala fi ndiya fu de ka andon do tagul di jam yo gonga fa yo tari chobani jena jitli temdere na tidi hulta man neddo na jogi nyaw o wasa tawrede ma dum jomun wala nyaw o tawre nyaw o den no frati mun na famde sanne
Allo docteur, kodun sabi so nyawbe covid 19 o worbe buri rewbe hewde. Gonga hononi nyaw doyum ana wawi tawede e tagangal mabbe woni worbe buri suttude wurde rewbe ga dum fu famu waran hebede le nyalade ngarode sabi won projet ngaji faahi gondi to darani ni tewtude jabu ido landi.
Allo docteur le dépistage
yewto gol sanne ana way oudude lanngol nyaw coronavirus ona
coronavirus
très belle question
dun yo lando lobbol min koliti on wide won tawetebe ana chaawi nyaw o tawe hunde fu matata e mubben nena sinni be himbe jewtama ana way andede o won e mubben kaba tawre dun ana way wadde ba nyaw o lanngol mo sakke
Allo professeur waka jun o ki nyaw keso ana leede yogaje tubakube e kan dum le runde afrique tama frate na wodani leede malindi bangal mudu
bien sûr waka
ngonga jati fuddi fayede to leede france to sakabe am helbe ana tun be ja e be ngara denno frate modo woni hen kambar dun gilla joni mi holiti ardibe am be wattande on nokku hakillo yalla dati dabreji mudina lenne bangal yimbe le europe dido nokkuji di hetine sere hakke balde sapo inay fadde mabbe yade li galleji mabbe yusufa hisude jamarande
min joti on sane heɗade heƴoji amen tinne taboɗon hakkillaji ɗi doctor en gondi e hokkude on no nyaw coronavirus o wordi en jaran fato yoro soto be kolitiwide yimbe le cowibe dum woni hamile no ko yaata udinaji sappo en joyom kanyen dewtale o do nokku ka garbe so jibini ton le hitande 2022 dum jottaaki yimbe le udinaji en jenoyom non be kolitirwide le be do yimbe le dubbe bisa jewi ko yaata temetato e chapantato fusina opportun skip jibinde dido kabaruji be dokki dum wakande be gaddo no botuma be le sud doktoro wondo nokku no dirte do yoro so fa keben famtar keden ali cisse mamadou samaseku
ebi ardibe janyin cellal gol famdugol jamarale ciudi doktoruji di yoko bur hewde batte maaya sukabe inirabe kedan docteur Abubakar Bacili horajo gulirde santé reproduction tout ce serait yoroso
au niveau du disi
le sud doktoro yoroso do wargo rewbe ana fandi sani le hitane 2020 rewbe sappo go woni be yonki mu en sami wattu no be kamini wattu no be dimata na chagal so be dimi kasendu sukabe temdere nayo woni dimabe maybe
le hamila ko mabbe rewbe hewbe boyan njahay ciudi doktoro batte lolo cesarien don ko holliti odo sage femme
bo chama ka ko hewi mabbe fu yida warde le ciudi doktoroji di sabi be milno so be ngari do fu be opete be biyan be dimana hore mabbe so be donki fu so be ngara do nga saatu atawan wala fu ko bayi wadeeri suka inira do fu wawatina lehi
ka dum fu tawede cesarien onne ana hisa inirabe suka be ciube suni robe be taadaay warde sur doktoro kedda nafani docteur Abubakar Bacili horojo gollirde santé reproduction tout ce serait yoroso
ya beaucoup de femmes
rewbe fa he fu wawa rimande hore mu ko hewe mabbe fu atawa le mabbe ana fandi na satu du atawa suko o warda no mudiri be bawa rimande hore ma
normal
mi citen wiide hitane fuf e madara famin gol wadata le cercle o yalla beedudo adadu jamare njahobe le sisref e habude jibingol le galleji dum won ko hebani sijo tamani gila yoroso ali haydara
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Se krab jallo ne le region ngaji meden di he njahan fa nokko no dirte do kajolobe kolitiide festival ko yowi do balani do wadama le odo nokko to senofobe woni e mudul wakandi do watte le ngalure kajolde wiama djimo inde anditemo no detol la Moussa Bamba mo no dirte do woni nabi to kajoloto woni fana mudo fo yirwila do woni fina tawa senofobe le odo nokko wulita ngede wakande kawrtangal wada non de yimbelbe yuri le leedi maledi le leedi ko dar kanya fa yotto le leedi Burkina Faso e le leedi Guinée Conakry Se urute ngardam faado bankasi do imma darajan gonde wadde do hen fa pamina jamarnde kutteji ko yoyu do haddugol bibbe rewbe kanne wattude bibbe rewbe dewle ila njoray e balde joy yoga yimbe wonbe ton be gonde famine de wondube waddi do imma daraji fedde ONG de no depo ala fiya wakande do wada non de yimbe be urule commune bankasi kanne ki la sogo kologo kanne esege se krab do kadde tel beta hande do kabaruji meden dimi juuti on sanne hedade hejju jamme faande fandi e feno konnande do no do e ser yowter meden dar wodo hollitindi wi do kabaruji fodo ba hebdi do bema ame ande to ngade www topere studio tamani topere ngado orko no noddi o do numero mere mere mo ando 37 321 studio tamani